Lexi Beat Forever.
Zanadi nadi kila.
Kuti ndikapeze, ndiye sese ndisakanamize. Kuti kalikoka, ndiye sese ngati ndili bize. Kangu fia zaineyo, ati kangu funa sineyo. Kukaya kamoto, kakali la kalanga maikoto. Kaitana kavula, ukachedwa ukapeza kavala. Iwe, kaitana kavula, ukachedwa ukapeza kavala. Legezi.
Zangani narikila, iweyo.
Kapena ndidwali, aiso. What can I lie to my boso? Zoti ndisaka on, de aiso. I'm on my way, easy baby mwalimwe. Ndukubela wanjala, pika mpunga wanyemba walacha. Kaitana kavula, ukachedwa ukapeza kavala. Iwe, kaitana kavula, ukachedwa ukapeza kavala. Legezi.
Zanani.